KC Records.
Yeah. Muziki ya mawenge. Sound ya wakubwa, Ndio. Yeah.
J-Drama on the beat.
Natambua wekifaa kamwanga wajua unavyong'aa. Mabisho na wasumbua kila mitaa. Kwenu washaleta hadi barua ukawakataa. Na walipofeli kukuchukua wakatambaa. Sasa rumors zipo kila sehemu, watu wanatangaza kuna matatizo kwenye game. Eti kitu kipo sio tena the same. Na ndo maana kwa vulia masela una feel shame. Sajuzi juzu kadai unanizimia. Kwa hilo shepu lako siwezi kukukazia, lakini kwanza nipe nafasi kuchungulia ili asiwe ya mbuzi kwenye gunia.
Ukitaka gari, nyumba fresh na mavumba cash, ndani nitakutunza best uwe mchumba. Lakini kwanza nionjeshe, nionje Nionjesheni test. Kwanza nionjesheni onje. Nionjesheni test. Lakini kwanza nionjesheni onje. Nionjesheni test. Kwanza nionjesheni onje.
Tunajua vitu vya ham waga lazima viwe vitamu. Ikibidi ni jirambe vidole tu kila time ni enjoy. Nile nikiwa na tabasamu, so sitaki kufaga, lazima nifahamu. Mtoto mwenzio bado kijana, staki pupa, mbio mbio sio salama. Mademo na wapo kibao wamejezana, staki nile vibovu atasikitika mama.
Sasa je,
umesha nambia unanizimia, na mimi mbona nimesha kukubalia. Lakini kwanza nataka kuchungulia, staki ya mbuzi kwenye gunia.
Ukitaka gari, nyumba fresh na mavumba cash, ndani nitakutunza best uwe mchumba. Lakini kwanza nionjeshe ni onje. Nionjesheni test. Kwanza nionjesheni onje. Nionjesheni test. Lakini kwanza nionjesheni onje. Nionjesheni test. Kwanza nionjesheni onje. Nionjesheni test.